Banda bange muri mukyanze mukadde wa mwababuzako mwebale birimu abato mwebale bisomo mwawula amatu n'omugambo wamwe kale mwebazangako Katonda wamwe muliro mukisa kubanga mukyanda bako bangi bali mu nseera bakadde bazaawa Seno bana bange nga mutawana yagala mubere sige munje zitajja kufumaganya empisa kisumuluzo kinene obwesigwa lujja oluyamba obutulamu yetambula ejjo kutuusa buli wamu olugendo siruzibu olugendo sirukaluba naye alutambuza amagezi aluwangula mujjukire nti mukutya Katonda sokera eritare risoka muwanguzi eriso ly'omukulu tulinyomanga kwebyo byalabye nejayiso kutuka watuse wakugamba njabu wabikiriza wabi bana bange obumanyirivu yekusomesa singa sagala mube museno bana bange nga mutawana
Sante Maruana, Ronaldinho.
bana bagambe.